Blog Talk Radio.
Bakunzi baraditeme nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu ni turayishimiye Jean Paul mu kiganiro igihe niki nongeye kubahikaze rero muri kiganiro cyo ku itariki ya 26 ukwezi kwa 10 umwaka 2021. Ikiganiro cyacu rero ndagira ngo ngitangire mu kanya katarambiranye ariko mbere yuko ntangira ndagira ngo banze ngenzure neza ko mikro zanjye zimeze neza narengize akabazo technique reka mbanze numve ko ibyuma byacu byatunganye naho mu kanya gato cyane.
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu, ni radio yanyu, ni radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Le reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba radio iteme ndetse bakunzi b'ikiganiro igihe niki by'umwihariko nitoroshimye Jean Paul muri ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba kwa kabiri tariki ya 26 kwezi kwa 2021 ndibaza ko ibyuma byacu ubu bitadutengushye. Ikiganiro cyacu rero ndagira ngo gitangirire ku makuru tumaze kubona mu kanya, namwe ndabizi ko bamwe muri mwe mumaze kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ayi inzu cyangwa se umwana wa Kagame umaze ngo kwimukira muri California mu nzu ya miliyoni zigera kuri 7 z'amadolari. Ndagira ngo mbabwire ko iki kinyamakuru cyatangaje inkuru ari ikinyamakuru credible. Ni ikinyamakuru gikorera Los Angeles kuri mu muhanda wa Santa Monica. Ni ikinyamakuru kimwe abantu basanzwe bazi babanditsi ndetse bakunzwe cyane cyangwa se bakunzwe cyane kuri ibintu byo kukavaringa abantu ba celebrities n'abantu bari famous. Umwe muri bakaru witwa James McLean n'undi akitwa Mark David nibo bazwi cyane nk'abayobozi bacyo, ariko akaba n'aba staff writers cyangwa se abanditsi basanzwe bandi bagera kuri 4. Ariko ibi ni ukugira gusa ngo mbanze mvuge ko iyi nkuru atari inkuru y'impimbano, atari inkuru y'abapropagandiste, n'amakuru nyayo, n'amakuru asanzwe akavaringa abantu bagura amazu cyane cyane bakunze kukavaringa ibintu bya real estate, ibintu by'amazu ariya muri California. Nakoze na extra natakoze intambwe yindi kugira ngo nkore ubushakashatsi burenzeho kugira gusa ngo tuze kubivuga ngaha kuri radio iteme, tuzi neza ko izi nkuru atari abantu bashaka guharabika Kagame n'umuryango we. Miliyoni 7 inzu baravuga ko iri listed, yanditswe ku bantu bari muri Las Vegas cyangwa se umu real estate agent bari abagurisha amazu ngo bazwi cyane muri Las Vegas nibo bayiguze. Iyo nzu bakavuga ko busanzwe ntabwo bavuze ko bayi renting, mbese barashaka kuvuga ko iyo nzu ntabwo iri listed for rent, ntabwo bayandikishe nk'abantu bakodesha nk'umuntu uko ikodesha kugira ngo yenda bititwa ko umwana wa Kagame Ivan yagiyemo nk'umuntu ukodesha. Ariko reka tuvuge nubwo yabakodesha, iriya nzu ngo ubusanzwe iramutse ikodeshwa kuko bavuga n'ahantu abantu bigeze kuyitunga mbere, ikodeshwa ngo ubusanzwe ibihumbi 35 by'amadolari. Muramwibuka Kagame ubwe yivugira avuga ngo ni ubutumwa ndimo kureba ntaho bihuriye n'ibi, n'umuntu wari unyandikira kubijyanye n'ibitumo kuvuga yivugira ati jyewe umushahara wanjye sinjye nkukoraho uba kuri beka. Abantu bakabaza ati arya iki, abaho ate, umushahara we kuki atawukoraho, akagenda akanabyigamba. Ntabwo ari ubwa mbere twumvise ko umuryango wa Kagame ufite inzu muri California. Hari inzu bari baravuze ko umwana we yaguze apartement muri San Francisco, iyo ntabwo yari ifite agaciro nk'aka ngaka, nubwo bavuga ko nayo aho hantu yakoshaga ari inzu ishobora kuba yaraguze niba ari kondo, yagombye kuba yaraguze nka miliyoni igera kuri miliyoni y'amadolari cyangwa se ibihumbi 800 kuzamura. Hari izindi bavuze muri Boston, muri New York, ariko nta na rimwe twigeze tubona inzu iri listed ni foto n'umutwe wa Ivan cyangwa se Kagame kuri expose kuri ya rwego. Ntabwo iriya kiriya kinyamakuru cya .com ntabwo ariho bonyine gishyiraho, ari bari abiyitaga Puff Daddy we yise Didi muri ino minsi, ari ba Ellen DeGeneres bariya bavuga amazu bagurishije, ari uriya Prince Harris na Meghan Markle bariya bavuye bariya bivanye mu bwami bwo mu Bwongereza. Abo bose kandi amakuru mwagiyemo na haba kuri za CNN, haba ku makuru asanzwe nk'izi za CBS cyangwa ABCs, mwarabibonye ko ntabwo ari inkuru z'impimbano. Ibyo bikaba bibaye mu gihe mubice nka za butare yari inkuru imeze nka comedy bo bavuga ko bariho bamagana abantu barya ibyo kurya mbese ngo babigaburira ibyo kurya ngo bihombye restaurant byinshi donc birenze ngo ntabwo bijyanye n'amafaranga babishyuye amafaranga yo kuri université baba bishyuye ngo abantu bere abone kuri iyo restaurant bishyura nibura ibihumbi 38 ku kwezi bakaryaho kabiri kumanywa nimugoroba ariko bakavuga ko baza ngo bakigaburira ngo byinshi ku buryo ngo iyi restaurant bagiye kwiteza igihombo mu gihe abo bana b'abanyarwanda bariho babara ku mashyi bamwe hari abatwandikiye bavuga bati ubu dusigaye tujya gusaba n'umunyu mu baturanyi ati ibintu bitigeze bibaho Kagame ari mu mazu ya miliyoni zirindwi izindi yera ntituzamirire nuko zingana iyi nuko yabaye expose n'aba bantu bashinzwe bakora ku kazi nk'ako ngako bandika izo nkuru nk'izo ngizo z'ubushakashatsi cukumbuye ntabwo ubundi bihari igihe utari no kubimenya barerekana ko nta yindi lien uretse kuba afite iyo nzu yako gaciro iyi nkuru yenda turaza kwigarukaho nyuma nibiba ngombwa hari indi nkuru y'ingenzi ni nkuru y'i Bugande i Bugande bamaze iminsi bahatera ibisasu nta nubwo ari uko byaje bitunguranye kuko leta y'Ubwongereza bivuga ko yari yagerageje kuburira Uganda ko hari umugambi wo gutera ibisasu hariya hari lien cyangwa link yuko ibyo bisasu bishobora kuba biri inyuma n'ababiri inyuma ari abantu bamwe bava muri za ADF na za ISIS mukaba mubizi neza ko tutajya twebwe dutandukanya biriya myitwarire muri ADF harimo ukuboko kwa Kigali mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo mwumva bigirisha nkana ngo bagiye gutabara bihugu nka Mozambique n'ahandi mwarabibonye ejo bundi bifatisha abantu ngo ni abayisilamu ngo bashaka gutera ibisasu ntabwo mbahakanira ko simbaza ariko iyo mitwe bakoze wabonaga ko harimo amatekinika kuko n'uyu munsi niba bafite ibimenyetso simusiga kuko abo bantu batabareka ko twagiye tubona abantu benshi baza hariya bakabafotora nabo barabazanye ariko wa wundi bavugaga ngo bari kumwe uwo muntu w'umupolisi cyangwa se umuntu bita ko ari umuntu wo mu nzego z'umutekano basa nkaho bari mu bintu by'amakinamico uwo ntiyigeze agaragara biramutse binagiye no mu nkiko ntidushobora kuba ngo tuzamenye ukuri kubera ko murabizi neza ko hariya nta kuri dushobora kumenya ibintu byabo byose yabitekinitse ari nayo mpamvu mvuga ko bariya abantu bafashwe uburyo badashobora kujya ahagaragara ngo batange ubwo buhamya kandi abandi bose barabutanga cyangwa se bakavuga bati hari n'abandi basa naho bari babiri inyuma uyu munsi ntibagaragara ntituzaho baherereye iyi mitwe y'iterabwoba Kigali nta kuntu yabitayifitemo uruhare kandi ibyayo bizagaragara muribuka ubwo twashyiragaho amajwi y'abasore bavugaga ko ngo bagiye muri ngo gusanga ngo ba ADF kubera impamvu z'ukuntu bumva biyumva mu bitekerezo byabo bavuga ikinyarwanda nubwo ibyo byo nari narabikoreyeho analize mvuga ko ari umitwe ya Kigali kugira ngo ishake uburyo nayo yazinjira muri Congo bibaye ngombwa n'uyu munsi ibyo sindabihindura ni mu minsi ya vuba nzongera ngaruke kuri ziriya nkuru zo muri Congo Ituri cyane kubona ko noneho ubu hatangiye kuba ijisho ijisho mpuzamahanga cyangwa se amaso mpuzamahanga ariho ahanze atagetinze cyangwa se ariho ashyize intere muri no minsi kubera ikibazo cya ADF ntabwo gihe bitandukanye na influence y'u Rwanda cyane cyane ko inzira zose zo kugira ngo igire uko yaba muri Congo izabikoresha no guteza umutekano mu gihariye ibyayo ariko ntabwo bizatinda kugaragara ibyo bibaye mu gihe perezida w'u Burundi avuye muri Tanzania aho yagiriye urugendo rw'iminsi ibiri akanasaba yuko bamufasha, akavuga ko iki kimwe mu bintu bimwugarije Burundi bumeze neza, ariko ikibazo niko ni bitero aterwa na Red Tabara, ndetse ubufasha bwose bushoboka kugira ngo afashe guhashya iyo mitwe nabwo ko yabwakira neza, abu welcoming. Ibyo bibaye mu gihe izo mpungenge atewe n'abari abantu yise nabo ko ari abantu b'iterabwoba. Benshi bakunze kuvuga ko nubwo Kigali ibyitarutsa, ariko ko hari ukuntu yagiye yinjiza abantu muri za mpunzi ubwo zatahaga, hari uburyo yagiye ikoresha ayo maryo ikohereza y'abantu bwo gukora ibintu by'ubutasi. Bashobora kuba baratashye, bashobora kuba bakiriyo, ariko ntabwo ari coincidence. Banyarwanda, banyarwandakazi, mu gihe turiho tuvuga ibyo byose, ndizera ko mwumvise ibintu wakavuze ko bibabaje ariko binasekeje at the same time. Kumva Madame Victoire Ingabire, ndaza gushyiraho audio mu kanya aho Rushyashya tangiye kumuhimbira ibyaha bishyashya, aho bavuga ngo bamenye inzira akoresha zo kwakira amafaranga ngo yo kugira ngo afashe gutera u Rwanda hakoreshejwe imitwe ngo nka FDLR, ndetse hamwe bakanavuga ko bagabana amafaranga. Ibyo biri muri audio ndi muri buze kwiyumvira, sinshaka kubitindaho. Ntabwo iyo Rushyashya ivuga ibyo ngibyo nabwo si coincidence kugira ngo be bihurirana n'igihe barimo bamuhamagara bamusiragiza muri RIP. Ejo bivugwa ko basabye ko ejo bundi nako kuwa kane azasubirayo. Ibi bintu ndabihuza nuko bashobora kuba bagira ngo bajye kumwihererana iriya nama European Union imaze kuva mu Rwanda irangiye, ko nabo hari inama y'iminsi ibiri. Urabona ko hari ubukana budasanzwe muri ibintu bya harassment mu Rwanda, sinzi ikintu bikanze. Ubundi ntabwo bitranslating ukuntu bavuga ko bari ibikomerezwa cyangwa se ukuntu bakomeye. Noneho ibyo bigasa nkaho biba contradicted, bihinyuzwa n'ukuntu batangira kwirwa birukanka kuri Madame Ingabire ngo kubera ko abantu be, mubyumve neza, mutega amatwi utagira ngo yenda n'ibintu nihimbiye, ngo abantu be, abayoboke be kwa, ngo bafashwe basoma igitabo, bafashwe bari ngo bagerageza gusobanukirwa byo bise ngo n'ukwihugura, ngo mu masomo ari mu gitabo kivuga ngo uko bakuraho umunyagitugu badakoresheje intambara, hatabaye violence. Ariko namwe mumbwire, Kagame aravuga ati ntabwo dushaka inzira y'intambara, bakana kabarusesa bagina baradutera bakoresheje intambara, ba opposition zirashaka kugarura violence mu gihugu, none ngo no gukuraho ubutegetsi igitugu nta ntambara ibaye ngo ibyo bigomba kujya kubazwa. Ese niyo badashaka, donc ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ntabwo bashaka ko ubutegetsi bwa FPR bwavaho mu mahoro? Sivuple, mumbwire namwe ikindi gisobanuro ushobora kuvuga. Ntibashaka intambara, ntibashaka batera bakoresheje imbunda, ntabwo bashaka abantu batora andi mashyaka atari FPR, none ntibashaka n'abantu basoma igitabo cyabagira inama uburyo habaho impinduka nta maraso amenetse mu gihugu. Mumbwire namwe ikindi kintu gishakwa muri kiriya gihugu? Ni dynasty ya RPF? Rekanze nakire Tabitagwiza muri studio, nizere ko washoboye kwinjira. Tabita niba uhari, ndagira ngo
ndahari
urakoze nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro igihe ni iki ndanagusuhuje kandi muri ibi bintu bya madame Ingabire rekareho mpera ndaza kugaruka kuri audio ye mukanya ariko ibi bintu by'igitabo cya madame nako nta nubwo ari nike ngo abayoboke be basomaga igitabo ngo kigisha uko bavanaho ubutegetsi bw'igitugu hatabaye intambara mu yandi magambo nta maraso amenetse niba koko FPR ishobora kurwanya ubutumwa nk'ubwo cyangwa se igitabo nk'icyo nuko yemera ko leta ya FPR koko ari igitugu number one. Ndibuka ubwo bafungiraga indirimbo yitwaga akamanyu k'umutsima baravuga bati iyo ndi banza n'uyu munsi batayicuranga mu Rwanda akamanyu k'umutsima iyo ndirimbo barayiciye mu Rwanda ibyo biheruka mbere n'uyu munsi sinzi ko bayishubijeho kumva rero bavuga bati ntabwo dushaka umuntu usoma igitabo uburyo bavanaho igitugu hatabaye hatamenetse amaraso cya mbere cyo baremera ko ari igitugu cya kabiri ndibaza ko barwanya FPR bakoresheje intambara masasu bakavuga bati ntabwo tuzabahiga ntitunabishyigi bakanabarega mu mahanga bakabashyira n'imbere ya za kangaroo zabo nk'ibi bintu umuntu abisobanura ate ni nk'ibi bintu ribu ibaza umuntu mukora interrogatoire mu buhe buryo imubaza ko abantu ngo bayoboke ba Darfa basomye igitabo ngo kivuga amagambo nk'aya ndagira ngo mukanya yendi audio turaba tuyibonye mu gihe ukora reaction kuri ibi bintu byo guhamagazwa kwa Ingabire ndumva wabikurikiranye yuko yari yanagiye ndetse numva ko hari bishobora kuba ibyo bamuhamagariye batanabikoze azasubirayo Tabita ijambo ni ryawe niba urimo kuvuga ntabwo nkumva ntabwo tukumva nizere ko utarimo kuvuga kuko ntabwo nimo kumva mu gihe tukigushaka reka ndebe ko nshobora kubona iyo audio noneho tuze kuba tuyikina mu gihe nawe ugitunganya za mikoro zawe n'ubundi twari twagize ikibazo cya mikoro reka turebe ko kiba cyakemutse uraza kunyihanganira mu kanya gatoya ndibaza tabitata mufite reka turebe ubwo nibikunda ndaza turaza kumugarura muri studio tabituranyumva tabituranyumva mu gihe tugikomeza kugerageza kumugarura muri studio reka mwumve iyi reportage
abanyamadini bakorana na Ingabire Victoire mu gukusanya amafaranga yo kohereza muri FDLR abayoboke ba FDI inkingi ya Ingabire Victoire Umuhoza uyu mukunze kwita Ivu bakomeje gukusanya amafaranga yo kohereza umutwe w'iterabwoba abo bakorana na FDLR ngo kugira ngo ifate agace k'ubutaka bw'u Rwanda bityo biyo ngombwa ko leta y'u Rwanda ishyikirana nabo ba jenosideri ayo mafaranga iyo amaze kuboneka banyuza kuri Nizeyimana Gilbert ukoresha nomero ya telefone 32 48 56 25 00 7 ndetse na Munyaneza Auguste ukoresha telefone 32 49 91 57 83 bombi bakaba batuye mu Bubiligi igice kimwe cyohererezwa Ingabire Victoire Umuhoza buri kwezi ikindi kikajya muri FDLR ayohererezwa Ivu avanaho amutunga andakayahemba ba Cyuma Hasani Anyensi Uwimana Jonest Sengimana n'abandi biyemeje kuba imizindaro y'abajenosideri n'ibigarasha Umwe mu buryo bakoresha ni ukunyuza ubutumwa mu madini n'amatorero cyane cyane akorera mu Burayi na Amerika. Uwitwa Sheikh Yumvuye Kweswaibu uhoze uyobora abayisilamu mu ntara y'Uburengerazuba ubu bakaba baba mu Bubiligi, niwe ushinzwe gukusanya inkunga no gushaka abayoboke ba FDL inkingi mu idini ya Islam, haba mu Rwanda haba no mu mahanga. Hari kandi Padiri Atanaze Mutarambirwa ukomoka mu yahoze ari Musubati Perefegitura Gitarama iyo hambere, ubu nawe akababa mu Bubiligi. Uyu rero niwe ushinzwe iyamamazamatwara ya FDL inkingi n'impanga yayo FDLR mu idini Gatolika, kimwe na mugenzi we Nahimana Thomas Mungirwashyaka Ishema, we unarambye mu gukwirakwiza urwango ibihuha n'ibinyoma ku Rwanda. Uretse gusaruza amafaranga mu mpunzi bazibeshya ngo bari hafi kwigarurira u Rwanda, Mvuye Kweswaibu Atanaze Mutarambirwa na Thomas Nahimana banahawe inshingano yo guhindura inyoma bigamije kwangisha abaturage n'amahanga ubuyobozi bw'u Rwanda babinyujije mu bayoboke bo mu idini yabo. Abasengera muri aya madini rero murabe maso ejo mutazisanga mu mutego wo kubateranya n'igihugu cyanyu. Ntimuzishinge izi nkozi z'ibibi kuko zo zarenze hanirwa. Abazi neza aba uko ari batatu bavuga ko nta gitangaje ko bari mu bikorwa bipfuye amaso, uretse ubuswa abisanganiwe ngo ni abantu babaswa n'ingengabitekerezo ya Giparmehutu. Padiri
ndagira ngo iyo ntabwo nkeneye gukomeza ibikurikira mwabyumvise, reka nongere ngerageze numve niba tabita niba ndakubona muri studio ariko n'ubundi nakubonaga ariko bavuga sinkumve niba unyumva. Nagira ngo noneho ugire icyo wavuga umbwire niba unyumva, noneho nanjye menye ko tukumva.
Nizere kunyumva Jean Paul.
Ndakumva, wakoze kongera kubana nanjye muri kiganiro. Ndagira ngo unahite unakomereza aho ngaho. Wumvise imitego barimo gutega Madame Victoire Ingabire, ndavuga ko ari imitego kubera ko ubwe yavuze ko atakiba muri FDU inkingi ndetse ashyiraho iyindi muvuma yitwa ishyaka cyangwa se Dalfa Umurinzi. Connection barimo gukora, urabona ko ariho bakora connection byose bakavuga ko ari FDU na FDLR. Nta gushidikanya ko harimo imigambi mishya bamufitiye, cyane cyane ko yongeye guhamagazwa. Ariko ubwo wanyumvise, ndabibonye ko wanyumvise ariko ari gitakumvaga, hari ibintu bishyashya byabaye binashekeje byo kuvuga ngo abayoboke ba Dalfa bafashwe ngo basome igitabo cyo gukuraho umunyagitugu badakoresheje intambara cyangwa amaraso ataminitse. Ibyo bintu wowe uramutse umunyagitugu wabirwanyiriza iki? Cyangwa se utari umunyagitugu nabwo da wabirwanyiriza iki? Niba koko nta maraso amenetse bakabavanaho, ni igiki cyatuma badakoresha violence? Ni iki cyatuma udakora ibyo abaturage bagusaba ahubwo ugatinya kuva ku butegetsi? Nagira ngo ibi hamwe na biriya byo gusiragizwa muri RIB, Tabita niba ufite icyo wabivugaho ijambo ni ryawe.
Mva murakoze Jean Paul, reka ngusuhuze n'abakunzi baraditeme. Hari igihe nakumvaga ubundi sinkumve nkavamo, ariko ubu sava ndumva nkumva. Nizere ko nawe unyumva.
Ndakumva.
Ahubwo jyewe ndumva aba bayoboke ba Madamu Victoire Ingabire dukwiriye no kubashima kubona batekereza batereka tujye gukora ubushakashatsi bw'ukuntu twakuraho iyi ngoma y'igitugu, iyi ngoma itugeze kuri tugeze habi, nta ntambara ikoreshejwe, nta maraso amenetse. Rero jyewe nabibashimira, ariko FPR, reka nkubwire Jean Paul, ibya FPR hari igihe birenga umuntu akabura n'ukuntu yabivuga. Jyewe hari igihe mbireba nkabona amaraso y'Abanyarwanda amaze kuba abana menshi ku buryo basigaye barahuragurika cyane, barahubuka. Ibintu bari gukora ni ibintu umuntu atabona ukuntu asobanura. Wese abantu barasoma barakora ubushakashatsi bwo kutamena amaraso mu gihugu cyabo, abandi barangiza bati muvuge muvuye aho, ahubwo mwari mukwiriye gushaka uburyo muyamena. Ubwo sibyo ni ibiki? Amaze kuba abana menshi ntibagitekereza. Madame Ingabire barimo baramushakira ibyaha, barabizikura, barashaka barahimba himba ushyizeho audio ntabwo nyumvise neza haruko nari navuyemo ariko numvise ibintu bari kuvuga FPR ibintu iri gukora ntabwo umuntu akibona ukuntu abisobanura Madame Ingabire yagiye kwitaba muri Libo baramusuzugura yakoze ikiganiro kwa Cyuma Hassan kumubavu kuri Ishema TV avuga ati nagiye nicara amasaha atatu bamwirengagije cyakora ngo umureceptionist ubanza ariwe waje aramubwira ati nimwihangane uwo mugomba kuvugana araje ari mu yindi nama nyuma y'amasaha atatu baza kuza bati taha ntabwo dushoboye kukuvugisha uzagaruke ariko akagasuzugura aba banyarwanda n'agasuzuguro kabo iyi FPA ikibi banyarwanda banyarwanda kazi ikibi musigaye kubona niki ikibi tarakora nikihe kugenda umuntu kuko niyo utunze umuntu ntabwo umusuzugura gutyo kufata umuntu w'umubyeyi akagenda nimwe mwamuhamagaye akicara amasaha atatu yose mwarangiza muti nta nicyo tukuvugishije genda uzagaruka ikindi gihe
ariko ibyo ngo ni umubyeyi ko ibyo ngibyo bo ku bwabo ibyo ni nigeze no kubitwitinga kuri Twitter ye ndumva mvuga ko bira ni form ya torture baba bakora bo kuri bo baba bavuga ko bahamagaje umukriminel cyangwa se umupotential criminal ariko cya kintu cyabo byo kuba bikontradiza nyine urabona mu Rwanda nabo bakoresha cya kintu cya presumption innocence no kuvuga ngo umuntu wese bamufata nk'ari innocent kugeza igihe inkiko zamuhamije icyaha ariko bo ibyo bakora ni itotezwa ntabwo ibyo kuvuga ngo umubyeyi byo ngibyo babireba byese barabamaze
ngo ni umukriminali subarashe
muri rweru abandi bagira he ibyo byo buriya ntituzaye twibeshya ngo tuvuge ngo nk'icyo ngicyo ngo umubyeyi n'umusore se buriya biriya warabike hari ukwiriye ya treatment nkiriya uretse n'umubyeyi biriya ntibabireba ibyo kumubwira ngo umubyeyi n'umuntu gusa muri rusange biriya ntibikwiriye binyuranyije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu nubwo waba umukekaho icyaha hari droit yemerewe barabakwiye kuzimo zo kugira ngo yitabe bamubaze icyo bamara biriya rero ni ibintu bya torture no kumutorotira mu buryo bwo mu mutwe ariko bo nagira gusa ngo netereve no kuvuze umubyeyi nkavuga nti hari igihe twibagirwa hari nawe ukibagirwa ute hari bariya abantu no gutandukanya umubyeyi n'umuntu ntibabitandukanya babashyira mu magundira bagashora muri rweru n'ahandi ibyo by'umubyeyi nabyo bazi
ntabyo bazi nta nibyo bazamenya kuko nta mutima bagira kumwita umukriminali se ubarusha ubukriminali harya n'indi ububarusha n'indi birirwa barasa abantu ku manywa y'ihangu mwabonye abantu batatu baherutse kurasa hariya mu majyaruguru birirwa batoteza birirwa basenyera abantu birirwa biba abantu ningeze kumva uvuga ngo abajura birirwa uvuga ngo umwana wa Kagame ngo yaguze inzu ya miliyoni indwi hano muri Etazuni ubwo ni ubujura aya ni amafaranga y'abanyarwanda babiba babibye aba ni bo bakriminali bakwiriye kuzanabazwa aya makrimi bakora ureke guhamagara umubyeyi njye wenda mwita umubyeyi nka Victoire Ingabire ntabwo ari we wenyine mu minsi ishize babikoze na Deline Rwigara bamuhamagara muri Libu iminsi ingahe yikurikiranya akagenda saa tatu za mu gitondo akava saa kumi n'imwe za nimugoroba bamwicaje hariya n'agasuzuguro kenshi kugeza ubwo amasaha umunani ububazi cy'umuntu amasaha icyenda icumi ububazi iki umuntu uretse torture uretse kumutorutira kumuhahamura n'uguhahamura abantu ni bya bindi bateje abanyarwanda ubwoba bumwe burenze urugero ku buryo aho mwicaye hose mutitira bavuga Libu mugatitira mugahahamuka abanyarwanda babagize ibikange nibyo bariho bakorera na Ingabire nyine naho ari igikange icyo avuze cyose bati ngwini itabaribu wicare hariya amasaha atatu ane tugusuzugure nurangiza uhaguruka utahe ibi bintu iyi leta ikora turabyamaganye ariko kandi nitwabura no gushimira naba bahaguruka bati reka twihinge dusome byibura n'ibitabo turebe ku buryo twakuraho twarwanya iyi leta y'igitugu tutamenye amaraso y'abana b'abanyarwanda kuko amaraso yaramenetse bihagije amaraso muri kira gihugu yaramenetse bihagije barifuza yuko iyi leta y'igitugu yahinduka hatongiye kumeneka amaraso mu mahoro ariko abanzi b'abanyarwanda ntabwo babyifuza batyo icyaha bakoze gituma bakurikiranwa n'ikihe koko Jean Paul k'umuntu ari byo nakubwiye kuva ngitangira nti hari byo umuntu atabona nuko yavuga ibya FPR bimaze kurenga wa murongo utukura Kagame yirirwa avuga ngo barenze umurongo utukura bo barawurenze barangije baranawurenga sinzi aho bageze bawurenga urakoze Jean Paul
ni wowe ukoze kuri iriya nzu ni inzu yari ubundi bavuga ko ifite detaye nyinshi cyane yari itunzwe na bariya bakora za ski witwa Lindsay Vonn ndetse nkaba n'umugabo we bamaze gushwana umugabo we ngo nitwaga PK Saban ubu rero bamaze gushwana nibwo inzu bayigurishije mu kwezi muri uku kwezi kwa gatanu ntabwo ari ibintu bya kera kuko iyi nkuru ntabwo ari ya kera iyi nkuru ni ya 11/6 nibwo yasohotse ndetse amasaha ya California saa sita na 40 za kumanywa ariko ikaba ni inzu yubatswe ngo kuva mu 1958 barerekana ifite ibyumba bine na za toilette sheshatu bakerekana square feet ifite 5,564 bakerekana aho ituye iri kuri Beverly Hill Post Office muri Los Angeles bavuga ko wayigurishije ari uwo Lindsay Vonn na PK Saban abo basikiya ndetse bariya bakina bya hockey barashwanye rero baza kuyigurisha ikaba kandi iyo nzu ngo barandika kubera ko batanditse uwayigurishije nta kwa kundi bahisha bya bintu bandika ku bandi bantu ntibanditse uwayiguze ariko banditse ngo tenant uyituyemo cyangwa se ni nk'umuntu nyine uyikodesheje uyibamo kwa ni Ivan Kagame ibyo byo ntabangaririmo ibyo bikaba mu gihe tabitura byibuka mu kintu kimwe twibajije biranaturya cyane ni ukuntu bambuye Karasira miliyoni 30 ngo ntabwo bazi aho yavuye twabitinzeho bitera umujinya kumva igihugu nakoreshaga jyewe icyo gihe ziriya ndege ebyiri banditse kuri Nshuti Manase bakandika kuri Jean Paul Nyirubutama tuzi neza ko badashobora gutunga indege banazitunze bababaza aho bazikuye bagafungwa cyangwa se bagaragaza ko barabajura ariko tekereza ko ibyo bintu twabitindagaho tutazi ko hariho noneho n'ubu bwishongozi bwo kujya kuba mu nzu ya miliyoni 7 ariko izo nzego uri kuvuga zigahangara zikabaza umuntu ufite za revenue babona aho yavuye ko yahawe n'abantu ayinda akaba ari yakuye kuri YouTube akora buri munsi kubera zira za commercial
na professeri
kuri YouTube uti
yari n'umwarimu ntiyari n'umuprofeseri yari umwarimu
aramwirukanye
yakoreraga amabuye se
baramwirukanye
mbere hose se ntiyasegenda yari yarasevinze
umaze umwaka udahembwa ufite kashe nabyo reka tubivuge ko yari umwarimu ariko urumva bo nyine ibyo babazaga bati miliyoni 30 wazivanye he kandi koko abantu bagaragazaga aho yaturutse yinjiye kuri Money Gram Western Union ndetse na biriya bintu ngo byitwa World Remit byose bigaragaza aho amafaranga yagiye ava andi akava muri ya YouTube aranabivuga yaranabyivugiraga ati dufite umukoresha mwiza utakubaza byinshi ni YouTube arangije bati wayavanye he miliyoni 30 ariko none
amafaranga ko ari menshi wayakuye none baraguriza miliyoni zirindwi
bikaba ikirego none umwana wa Kagame iyi article nziza cyane kubasoma icyongereza muraza kuyibona ndumva Simeon wanera ipostinze kuri radio iteme kuri group ya radio iteme WhatsApp mushobora kuyisoma iyo article iragaragaza neza yuko ya uyu mwana position yagiye gukora barerekana ko igihugu cyacu abantu bagera kuri 40% ubwo kandi urumva izi ni bya bindi babagiye mu amatekinika ngo bari munsi y'ikigero cy'abakene abakene urumva nyine bari munsi y'ikigero cy'abakene munsi ya poverty line kandi uzi bariye bavuze ngo uri umukene mu Rwanda ni bya bindi nabo ubwo bagiye bavuga ngo nabahanya urumva uri habi cyane yerete u Rwanda yemeye ko umukene kakavuga ngo uri umukene
uri umutindi nyakujya
urara mu ruhu rw'ihene kugira ngo babyemere ubundi bashaka kwerekana ko ko ndabona n'ukuntu bavuze ngo ekonomi yakuze kuri 10% ni bya bindi nyine baberekana by'i Rwanda bya Kigali ko bakerekana uko muri Kigali bafite ubwo by'i Rwanda mvuga ni leta bimwe byayerekana ngo twaguhunga ekonomi yakuze kuri deep ni gute entre eux-mêmes ni hagati yabo kugita cyabo nka FPR ndagira ngo niba hari ikintu bakuri biriya bintu byo kumva ufata nka Karasira ngo yariye 30 ngo nako ngo afite 30 taza aho yavuye njyewe navuze nti birumvikana ko Kagame batazamaze ubujura bukorerwa hari yuko bungana yenda ntuzabaza bariya abaministre bose aho bakura amafaranga yo kwigisha abana babo mahanga ariko mu gihe uzi ko ibyo utazabikora navuze nti ntabwo ndibaza hari ko utarukwiriye no kujya kubaza umuntu w'umukene inkoko ngo yayivanye hehe nimva wavuga uti reka ndebe ku ruhande kuko nimba zibi biraba ngombwa ko njya kubaza na biriya by'abandi bari hejuru biriya bisi binini ntabwo nabaza ngo Karasira kuyehe miliyoni 30 kandi ntari bubaze bari abandi aho baguze indege ntari bubaze Kagame aho impamvu adakoresha umushahara we ibi bintu byose ni agasuzuguro FPR ifiti y'abanyarwanda ariko nabo mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biza ibi ni ubukunguzi nibigaragaza ko nabo koko iminsi yabo ibaze kumva waza guhisha imitungo nkingi muri Amerika ntibimenyekane murabizi ko amaze iminsi ajya za Dubai twabitinzeho kera nagiye mbivugaho no kuzindi ku yandi maradiyo nagiye nkoraho aho bariho bafungura ibintu bihishemo ngo n'iby'amashuri yo kwigisha igifaransa muri Dubai ariko umitwe nta kindi ari kugira ngo bihishe mu kintu bazajye bagenda bagure imazu nkari aha ni muri Amerika ariko na za Dubai umunsi batangiye kwandika bazandika byinshi cyane kuri iyi ingingo tabita niba ufite icyo uvuga wakongera kukivuga atarayivaho kuko ndagira ngo mukanya
nari ngiye kuvuga gusa gutinda gato kuri iki kintu cya Karasira na buriya bujura iriya FPR ikomeza gukorera abanyarwanda kubona bafata Karasira bakamusangana aya mafaranga Karasira yerekana aho yayakuye abanyarwanda baramfashije ndakora YouTube ibyo wabivuze byose ngaha aho aya mafaranga yavuye baranga barayatwara abajura za miliyoni 30 barazitwara Karasira arimo aricirwa n'inzara muri prison barimo baramukubitisha bamugize ikimuga Karasira bagiye kumwica namaze kumenya ukuntu ngo bamuteje aba prisonnier baramukubita bamusigari intumbi presque intumbi bafata iyo ntumbi barakurura bajugunya mu kasho ubu Karasira afungiwe ahantu ha wenyine ariko yarakubiswe yarishwe baramutwaye n'amafaranga mwumvise ko bamutabarizaga bati Karasira arashonje ni mu mutabare baramutwaye amafaranga y'ibintu byo byose baratwaye abajura dore ibyo bajya kuyakoresha nibi abanyarwanda bose barabasahura kwa Rwigara muzi ibintu basahuye yo by'amamiliyari n'amamiliyari muzi kwa mirimo hari ibintu basenya bagatwara abanyarwanda barabaca imisoro y'imirengera ibyo byose nibyo batwara bagashyira mu mifuka yabo nahanga haba yajyana ubu bujura warubivuze uti n'ubukunguzi barimo barikungurira bamenye ko bimwe bizagarukira igihugu kuko yangaya n'amafaranga y'igihugu basohora bakagenda bakagura ya mazu y'ibita mwabonye ni modoka anje atwara mwarayibonye ngo y'ibihumbi ni bari 900 ni bari miliyoni ntumbaze ibyo byose gutwara imodoka ya miliyoni koko karagaho gukagakene abanyarwanda nabakene nabatindi noneho baranabyivugira umugani wawe iyo bajya kubivuga iyo FPL ijya kwemera ngo garanti purusa bari munsi y'ubukene nuko ubu iyi garanti purusa muyikube kabiri kuko ibyo bajya kuvuga biba biri aba nabakene barabakenesheje barabatindahaje abanyarwanda nabakene noneho baranashonje n'inzarira bishe barapfuye barashize ariko baragura inzu z'amamiliyoni n'amamiliyoni muri za Canada na Amerika na hehe abanyarwanda bapfuye baratanga amafaranga muri za Arsenal abanyarwanda bashize ubujura dore ngo ubu bukunguzi n'ubu ngubu waruvuze urakoze jambo
urakoze kandi ikiganiro cyacu ntabwo kigambiriye gutinda byinshi twabivuze turakomeza kwatohoreza ibijyanye na ibiriya bitero byo mu Bugande aho dukomeje gushakisha mu ruhare rwa Kagame kuko na FPR cyane cyane ko bariho bariya biriya bitero n'abantu bo muri Congo baba muri za ADF na za ISIS ndagira ngo mu minsi iri imbere uko bizagenda bisobanuka nabwo niko tuzakomeza kubagezaho amakuru mu buryo burambuye cyangwa se bucukumbuye mu gihe tukiri ikigali mu Rwanda by'inzara twa twabivuzeho gatoya tabita nawe wabivuze ariko kubijyanye n'iyi nzara iri mu gihugu n'aka gasuzuguro nagiye numvuga ku biriya bintu birimo agasuzuguro cyangwa se ubwishongozi ariko nta kintu kinababaje nko kureba uburyo abaturage barimo kurira bamwe baravuga bati turasaba umunyu ibiciro birazamuka kandi imishahara itazamutse bakavuga bati ni covid n'ibindi ariko hari ibirenze ibyo harimo abantu bake barakomeza gukira abandi bagakomeza gukena cyane nkibaza ko uretse n'ibyo twavugaga byo kuba yenda ari ubukunguzi nabo barimo bikungurira cyangwa se bagiye kuzahura n'akaga harimo n'ikibazo cya harimo ni uretse no kwikanga n'ibitabo abantu barimo gusoma harimo n'ikibazo cy'inzara mu gihugu bwacyo gishobora kuba n'imbarutso yenda biri mu bintu bituma Kagame agira ubwoba ariko gishobora kuba imbarutso y'impinduramatwara kuko buriya birabyo birirwa babeshya ngo bajyana ubuntu mu butore bajyana ibintu ngo kuba imanzi ngo bajyana na Rucagu nabonye ubu ngubu wasigaye nawe yirirwa asiragira kuriza ku mbuga nkoranyambaga ajya kugusa nawe n'umukontributeri mu biganiro kuko ibyari byabereye yari ariho ubu ntabwo rigihari igihe cyose uzabona abantu bashonje ntabwo kandi uzabagaburira igihe cyose ntabwo bishoboka kuko u Rwanda ntabwo ari Tanzania u Rwanda ntabwo ari Uganda aho bahinga bagasarura munsi y'urugo bagaca insina bagaca ibitoki munsi y'urugo ntabwo ari muri Congo aho ushobora gukora trade ya buri kintu yewe n'u Burundi naho uhinzi byarabirya mu Rwanda ntabwo ariko bimeze ibintu byose ni police state ibintu byose biri controle na gouvernement guherewe no ku byo kurya bahinga n'amashuni buri kintu cyose barasenyerwa kugira ngo bahinge indabo batere indabo batazarya ngo ni uguhigana ngo ibintu by'imihigo ngo bazaba ba mbere ko bafite ngo hasa neza kuruta handi kandi inzara bahitanye. Ndakubwira ngo tabita niba niyo bikira gitabo bagenda bagafata bira bitabo byose bakabifunga, ariko umuturage ushonje ntabwo nzi ko hari ikindi giswahili ushobora kumubwira. Kandi niko bimeze na bariya ba ministre na bariya ba depute mu minsi iri imbere. Banke zo mu Rwanda, banke zo mu Rwanda ntabwo ari kera, ntabwo ari kera. Banke zo mu Rwanda ugiye kujya ujyayo kandi muzagaruka mu minsi ya vuba. Muvuge muti twabyumvise anga kuri radite, wagiye kujya kuri banke ya Kigali ugashaka yo cash bakubwira ngo subirayo uzagarukejo. Koresha inzira yo kuri telefone, koresha online, bagende bagusiragiza kugira ngo bategereza ko hari uwabitsa none hejo kureyo ubarurindagije icyumweru bamuhe uyu munsi bagira icyo bamuha. Ntabwo ari kera cyane ibyo bintu bizabihari. Ndagira ngo kuri iki kintu kandi kiriho kigenda kigaragara umunsi ku wundi biza tubibona, biza tubireba umugani. Yenda batekereje ko ushobora kushyira abantu mu gihe kinini, ariko igihe utashize badafite icyo bashyira mu gifu ntabwo nibaza ko hari ubundi buryo ushobora kuba control. Kandi birimo biragaragara byatangiriye hasi bigeze mu baciriritse mu minsi iri imbere bizaba biri mu bo hejuru ku buryo banki zitagishobora kuguha amafaranga. Tabita kuri iyi nkuru niho yenda ndibuze, ntabwo ariho ndi busoreze ko ndashaka kuvuga kuri Rusesabagina gatoya gusa, ariko niba hari yenda ufite icyo wongeraho cyangwa se ngafatiriya nkuru ya Rusesabagina tugasoza ikiganiro cyacu.
Nta byinshi nakongeraho Jean Paul, ibyo uvuze ni ukuri. Hari inzara iteye ubwoba. N'ejo wundi nakoranye n'ikiganiro n'umuvandimwe umwe uriyo atabaza vuga ati turashonje, ni mwebwe dutezeho amakiriro, ni mudutabare. Nkunda kuvugana n'abantu benshi kubera iki kiganiro njya nkora cy'ubumuntu mu bantu, barataka baratabaza, abana bavuye mu mashuri barasaba bati nyabuneka ni mudutabare mutugaburire. Kubera iki? Nta kuntu umwana yaba atariye ngo ashobore kujya mu ishuri, ntabwo bishoboka. Kandi mumenye ko banariha mu mashuri, ntabwo waba wabuze icyo urya, icyo ugaburira umwana ngo ubone amafaranga yo kujya kumuririra mu ishuri. Ibintu biri mu Rwanda ni ibintu biteye ubwoba. Nuko abantu bavuga bati umva babya babanzi b'u Rwanda bya bigarasha birimo birasebanya gutese, kwabo ngabo bari kudutuka ko tubasebya nabejo bazaba badutegeye amaboko nk'uko warubivuze ko bizagenda. Bya bikarito baducyuriye ngo duterura nibyo bigiye kuzabatunga, nabo ngabo birirwa badutuka birirwa ku mbuga nkoranyambaga ya kuri za Twitter bona bisararanga bavuga ngo nibafunga abantu ngo nibagire gute. Bariya bose mu minsi iri imbere, mu minsi iri imbere bazaba bateze amaboko ngo bya bikarito bibagaburire. Niho bigeze, barashonje, barashonje birenze urugero. Nicyo nakongeraho nta kindi.
Urakoze Tabita. Reka mu kanya gatoya turadusoje ikiganiro cyacu, ariko munyihanganire, ndashaka kuvuga kuri iyi nkuru ya Rusesabagina. Amakuru twamenye vuba ahangaha yuko Madame Mukantabana, ambasaderi Mukantabana, yagiye i Kigali mu Rwanda afite ubutumwa bwo kubwira Kagame ko ifunga. Urubanza rwa Rusesabagina ruzatuma hatabaho korelasyon z'u Rwanda n'amahanga ndetse n'Amerika zitazongera kuba the same, itazongera kuba uko byari bimeze mbere yuko Rusesabagina afungwa. Ndetse amakuru akavuga ko Kagame arimo anakonsidera gufungura Rusesabagina, ariko abanje kumumazamo igihe runaka, akamumazamo iminsi, yarangiza akazamurekura akoresheje icyo kintu cya humanitarian ground. Biri mu butumwa bwari bwahagurukije uriya mudamu uko ababitubwira babitugejejeho. nubwo tudafite uburyo dushaka kubiverifya ko ntabwo twari duhari ubwo Mukantabana yari yicaye Matilda yari yicaranye na Kagame hariya kumuhaza mwarabibonye ntabwo yavuye muri Amerika kujya kwizihiza anniversaire ya Kagame afite ibindi bintu yenda byari byamujyanye nubwo nyine amakuru dufite arayo ngayo yenda hari ibindi nabyo tuzabimenya mu minsi iri imbere cyakora narebye abantu bitabiriye iriya munsi mukuru wa Kagame ndeba abo mugani yise inkora mutima ngo n'inshuti n'abavandimwe umuntu umwe yaranshekeje aravuga ati hari umuntu uri desi muri ibi byose n'uwitwa Bamporiki ati Bamporiki wundi bavugaga ko ari umwe muri bo ati none kuki tutamubonye agaragara muri iri anniversaire ya Kagame kuki Kagame atabaye uwa mbere ngo yerekane ko koko yabanishije abanyarwanda bamoko yose noneho tukabona uruvange rw'amoko yo mu Rwanda ari represente muri iriya muri anniversaire yende ibyo ngibyo twari ugukabya umuntu nka Kagame ashobora kuba afite koko abantu b'inkora mutima ze gusa uwo ushaka gutanga ubutumwa yaravuga ati byenda Bamporiki n'abari abandi basimbuka kugeraho yenda babwiye ati murekeraho nabo bagombye kumenya ko atari bagenzi be ko atari inkora mutima nk'uko bo babeshya bavuga ngo baririmba za ndirimbo nibarimba imivugo y'urunigi n'ibindi ko biriya ari ibinyoma ibyo rero hari wakoze blog aravuga ati buriya Bamporiki arahari nuko ari wafotoraga niyo mpamvu ngo atagaragaramo ariko birumvikana ko ari urubwa bateraga ariko anniversaire ye icyayiranze nuko mwabonye Mukantabana Matilde akaba ari mu bantu bavuga ko bitari ubucuti bwa hafi bitari ubuvandimwe bwa hafi atari uko ari inkora mutima kurusha abandi kurusha na babiruta n'abandi ahubwo ari ubutumwa yari afite bujyanye na Rusesabagina bakaba baramutumiye muri kiriya gihe iyo ni inkuru tuzakomeza gucukumbura mu minsi ya vuba kandi biragaragara ko koko ifunga rya Rusesabagina cyangwa se urubanza rwa Rusesabagina Kagame ubungubu ararwicuza nuko yabuze uko yarusubiza inyuma ari ubishoboye ubungubu yakarushubije inyuma kuko buriya Imana igira inzira igihumbi ntabwo yari kumenya ko biriya bintu yakoze yishongora kuri Rusesabagina ajya gushimuta umuntu akamwishyura amafaranga menshi yamenye ko ari uko bizagenda ubungubu ntabwo yari kubikora amakuru rero ntabwo dufite impamvu yo kuyashidikanyaho ko hariho ko hari kubera umubano wa Amerika ndetse n'ibindi bihugu n'u Rwanda kubera uburyo batrese rubanza rwa Rusesabagina bishobora kuzazana umwuka utari mwiza ndetse relasiyo zikaba zaba mbi Kagame agakonsidera kuba yamufungura on humanitarian ground. Tabita ndumva ikiganiro cyacu twagisoreza ahangaha ndaguha ijambo rya nyuma niba unafite n'ibiganiro abakunzi ba radio Iteme barabizi benshi yuko uri umuyobozi w'ikiganiro ubumuntu mu bantu niba ufite rero ibindi uhishe mu cyumweru gitaha ubwo naguha umwanya nabwo ubivuge niba ntabihari kandi ubwo nabwo nta kibazo twazabisubiramo igihe cyabyo uramutse umaze kumenya igihe uzabigirira Tabita dusoza
Murakoze Jean Paul mbere ko njya kuvuga iby'ibiganiro mfite n'ibindi ndagira ngo mbanze mbwire FPR ko dukomeje kwamagana ubugome FPR ikomeje gukorera abanyarwanda ubwicanyi agasuzuguro byo twavugaga bahamagara abantu bakabanika hariya n'agasuzuguro ibyo bintu dukomeje kubyamaganya na dukomeje no kwamagana ibi bintu bafite byo gufungira abantu gusa kubatesha umutwe kuba traumatiza sinzi Kinyarwanda nabivuga mu cyiza ibi bintu by'aba bantu baherutse gufunga ba uriya Theo mukuru wa Umubavu TV n'abayoboke ba Ingabire bagakurura ngo kubera ngo Ingabire Day ibintu biteye isoni bibakoze isoni kurushaho bakomeza ku kunguzi mu ijambo rimwe ibyo byose turakomeza kubyamagana ubu bujura bakomeza gukorera abanyarwanda babasahura ibyo badafite babashinyagurira hejuru ya y'inzara bafite rero ndagira ngo mbishimangire mbabwire ko urunana ruharanira impinduka nyarwanda dukomeje kwamagana ako karengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda kandi ndagira ngo mbabwire ko mu byaduhagurukije nibyo birimo byuko dushyize imbaraga hamwe twebwe urunana n'abandi mwese aho muri hose mwifuza ko twashyira imbaraga hamwe tugomba guhaguruka tukarwanya aka karengane kandi mbabwire tuzabigeraho kandi ntabwo ari kera twebwe twiyemeje gukora politike ishingiye ku bumuntu n'icyo kiganiro Jean Paul wavugaga nkora nkunda gukora ntabariza abantu abanyarwanda barababaye impande zose cyane cyane impunzi ziri mu nkambi zirababaye ziradukeneye zikeneye wowe ufite ubumuntu ntabwo ari impunzi ziri hanze y'igihugu zonyine no mu gihugu imbere twese turabizi ko hari impunzi hari abantu basenyewe abakangondo reka baribo dukunda gutangaho example kuko nibo bagiye hanze baragaragara ndetse cyane hari abakecuru tujya tubona basenyera basanzwe bibera mu mazu y'ibyondo adafite imiryango adafite ikintu icyo ari cyo cyose ariko bakagenda n'agasuzuguro kenshi n'ubwira siniki bakabata hejuru bakabajugunya hejuru ibintu by'amakoma niko nabyita sinzi ibintu by'ibyatsi biba nanjye ngo bisakaye ni ibintu biba bimeze nk'ikiraro baba barimo please bagahaguruka ingirwa abayobozi bakagenda bagasenyera hejuru umuntu w'umukecuru umumama mukuru udafite ahantu akinga umusaya uba muri ako kantu sinzi niba nakita n'akazu ahantu anyagirwa ariko bakagenda bakakamusenyeraho izo zose ni impunzi ziri mu gihugu cyabo FPA yahinduye igihugu inkambi gisigaye ari inkambi y'impunzi ibyo bintu rero tuzabirwanya kandi tuzakomeza tubirwanye kugeza igihe tuzagerera ku gihugu cyacu gishingiye ku bumuntu ikiganiro cyanjye rero cy'ubumuntu mu bantu cyangwa ikiganiro cyacu akiti cyacu nk'urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka akiti cyacu kuko tuba dufatanyije muri byose baba bandi inyuma mu bufasha bwo gufasha izi mpunzi byaba ari mu by'amafaranga byaba ari mu byo kugurira abana ibikoresho urunana ndarushima kuko rubigiramo uruhare kandi uruhare rukomeye ariko namwe banyarwanda kazi aho muri hose ndabasaba ngo dushyire imbaraga hamwe twegeranye icyo dufite cyose dufashe bagenzi bacu bababaye rero rekane kwizimba mu magambo ndarangiza nshimira abanyarwanda bari mu gihugu imbere bahagurutse barebye bati ni hahandi guceceka kwacu ntacyo bimaze turaceceka turicwa turavuga turicwa aho gukomeza guceceka tukicwa reka twicwe twanavuze ibyo bintu turabibashimira kuko abanyarwanda barimo barahaguruka bararebye bati wa mugana uvuga uti wanga guhi igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa hari abantu ibyo bintu babyanze bahagurutse barimo bamagana amabi korera ubwicanyi bari gukorerwa ndabashima ariko kandi ntabwo bihagije turahamagarira n'abandi ngo namwe nimuhaguruke mwirwaneho nta wundi uzabarwanaho uwo ari we wese uretse mwebwe ni muhaguruke mushyira imbaraga hamwe murebe urengana mumutabarize mutabare muvuge niba kuko biragaragara yuko igihugu cy'u Rwanda kirimo kirafunga kirazimya kirazimanganya itangazamakuru itangazamakuru mvuga ni n'abanyamakuru bahaguruka bagatabariza abanyarwanda bagatabariza abaturage barengana ntabwo ari benshi bari muri kiriya gihugu abandi bibereye muri abambaye neza abafite ibibuno binini abaryamanye nabande nibyo ngi by'abandi bibereyemo ariko abatabariza abaturage ni bake barashaka kubafunga kubafungirana rero baturage nimubona mwageza aho ngaho ntimuhaguru murashize nka bwa bushwiriri kandi nibura ahantu umunyamakuru adashoboye kugera ifata amajwi uvuga ibyo uri gukorerwa wohereze social media yakemuye byinshi abantu bamenye uburyo uri ukorerwa karengane ifate video mufite amatelefone mwese aho uri hose niba udashoboye kubona umunyamakuru fata video ifate uvuge ibyo bari kugukorera karengane bari kugukorera wohereze abantu babimenye batabaze ubungubu ubu bugome ubu bwicanyi n'uguhaguruka twese hamwe tukavugiriza induru aba bagome kuko bimaze kurenga umupaka bimaze kurenga urugero bimaze kurenza urugero birarenze banyarwanda banyarwanda kazi reka mbashimire ko mutuba hafi ndagira ngo rero nongere mbahamagarira ikiganiro ndimo ntegura kindi kuri iki cyumweru kigiye kuza ubundi nakoraga ibiganiro nka rimwe mu every other week Sunday donc nasibaga icyumweru kimwe ngakora iki ariko muri no minsi abanyarwanda bakeneye ukuvugirwa bakeneye mbuze ijambo ryiza nakoresha bamaze kuba benshi abanyarwanda bafite agahinda kabarenze umutima bamaze kuba benshi kandi bamaze kubona ko kugira ngo bivure kugira ngo bakire nuko babivuga nuko babivuga bakabisheringa bakabiganira namwe ababatega amatwi burya nta kintu kivura ku mutima kiruhura umutima nkiyuvuze cyane cyane akarengane wakorewe agahinda waciyemo rero abanyarwanda bamaze kubona ko icyo nacyo kiri mu muti ugomba kubavura rero ndabahamagarira ngo muzadukurikire nzakora ikiganiro kuri iki cyumweru kigiye kuza abatazashobora kudukurikira live nta kibazo ubwo muzacyumva n'ubukurikiyeho ubwo ni ibyo numva nagira ngo mvuge ahasigaye Imana ibarinde urakoze Jean Paul
urakoze cyane ubwo warimo ukora conclusion soza nashoboye gusoma nanjye message wakurikiye ikiganiro cyacu yanyandikiye ambwira ati mukunda gusebya igihugu cyacu ni ngobyi yabahetse biriya bintu by'i Bugande ubikura hehe uvuga ko leta yacu yaba ibyihishe inyuma nagira ngo mubwire ko amakuru mfite tarayanjye uretse ko nanze kujya muri detaye cyane kubera ko nshaka kuzabikoraho ikiganiro cyihariye ariko bimwe mu byashoboye kugaragara mu minsi ya mu byibanze nuko bavuze ko ibyo bitero byaturutse muri ADF ndetse bikaba byarayobowe n'umuntu ubikoordinating ari hanze ari uwitwa ngo Medin Karubo ubundi basanzwe bita Marte MD ubundi bakana mwita Benjo cyangwa se Benjamin Benjamin Franklin uwo murabize kwigeze ku president wa America ubundi bakana mwita Medi Lee cyangwa se ngo Panisha uwo muntu rero bakabavuga ko aba muri Congo impamvu zindi kandi zigaragara ko binashoboka ko kuko na linki n'u Rwanda ishoboka harimo umwe mu bafashwe bavuze ko yitwa Hassan Rwangabo yenda iryo zina rishobora kuba ari izina bahuriyeho ariko harimo izina rijya kuba ikinyarwanda wowe rero yaranafunzwe niyo mpamvu nababwiye ni yenda hari mu minsi iri imbere tuzashobora kumenya ibindi birenze ibyo ngibyo nanze kubijyamo gusa ariko nsanze ari ngombwa kugira ngo abo bantu bataza gutekereza ko yenda ari kurota cyangwa ari urwango nk'uko babivuga. Nuko gusa nanze kujya muri izi detaye vuba, ariko nagira ngo nawe nabwo aho uri hose wumve ko ibyo ndimo kuvuga hari intandaro yabyo mfite, ahubwo icyo ntarakora ari ukubiva imuzi nkaba nabibikiye ikindi gihe. Ubwo tuzabigarukaho mu biganiro byacu n'ibyamahire ejo bundi kuwa kane, yenda nimba nagize informasiyo zindi nabigarukaho, ntabibonye kandi yenda mu cyumweru gitaha nzaba namaze kubimenya. Ntabwo izina ryo nsimbarayeho cyane ngo nuko yitwa Rwangabo, birashoboka ko yenda ryaba ari n'irindi zina ry'abandi bantu bitwa gutyo. Gusa ADF twagiye tubivuga kenshi si uyu munsi gusa, yuko harimo n'ukuboko kwa Kigali cyane cyane yarabahungabanya umutekano w'Ubugande. Nahoze nambibona banandika ngo Museveni ngo ntabwo twayadufashije ngo arabeshya ngo ahubwo yaratwishyuraga ibyo twamufashije. Umuntu mugenzi yambwiye ati se niba ari ibyo ko FPR yo ivuga ngo ni ukwishyura, kuki Kagame batishyura bamufashije nabo ko bahari ahubwo ko bamereye nabi, abamariye kwicumu, abambura, abiba, basahura, akabica, kuki niba ari icyo ngicyo we atamenya ko nawe akwiriye kwishyura bamufashije? Ariko ibyo simbitindaho Kigali yewe FPR hari byinshi nsige ntashaka no kuyivugaho, yarenze ihaniro. Nagira gusa on clarifying ako kantu umuntu yarabajije ngo yenda hari byaba ari propagande, ntariye nimwe nta link ihari hagati y'abiba bitero bya Uganda. Niba ntayihari ni amahire, ariko ibimenyetso byinshi birashobora biragaragaza ko bishoboka, cyane cyane ko n'Ubugande bwavuze ko abayitera barimo baturuka muri Congo muri ADF. Mwakoze kubana natwe rero, wakoze Tabita nawe, twafatanyije iki kiganiro, naho ubutaha mugire ibihe byiza aho muri hose.
Tatu, kubarare.